Joshua 9 verse 1. Kwazi lawo wonke amakhosi angaphesha kweJordani ezitabeni nasemathafeni nasogwini lonke lolwandle olukhulu olubhekene neLibanoni, amaHeti nama-Amori namaKhanani namaPherizi namaHivi namaJebusi esezwa lokho. Verse 2. Abuthana ndawonye ukuba alwe noJoshua noIsrayeli nganhliziyo nye. Verse 3. Kepha bathi ukuba abakhileyo eGibhoni bezwa lokho uJoshua ayikwenzile kulo Jericho ne-Ayi. Verse 4.
Nabo benza ubuqili bahamba bazenzisa kwangathi bayizithunywa, babeka amasaka agugileyo ezimbongolweni zabo nezimvaba zewayini ezigugileyo neziklebhukileyo ebesezithungiwe.
Verse 5. Nezicathulo ezigugileyo ezicicuyeleyo zisezinyaweni zabo, bembethe nezingubo ezigugileyo. Isinkwa sonke somphako wabo sasomile sikhuntile. Verse 6. Baya kuJoshua ekamu laseGiligali bathi kuye nakumadoda awa-Israyeli, sivela ezweni elikude, ngalokho manenze manje sivumelane nathi. Verse 7. Amadoda awa-Israyeli athi kumaHivi, mhlawumbe nakhile phakathi kwethu, singenza kanjani sivumelane nani na? Verse 8. Bathi kuJoshua, siyizinceku zakho. UJoshua athi kubo, ningobani futhi nivelaphi na? Verse 9. Bathi kuye, izinceku zakho zivela ezweni elikude kakhulu ngenxa yegama likaJehova uNkulunkulu wakho ngokuba siluzuyile udumo lwakho nakho konke akwenzayo eGibhithe. Verse 10. Nakho konke akwenza kuwo amakhosi omabili ama-Omori angaphesha kweJodane, uSiyoni inkosi yaseShibunoni no-Og inkosi yaseBhashani iyayise-Ashataroti. Verse 11. Amalunga ethu nabo bonke abakhile ezweni lakithi bakhuluma kithi bathi, phathani ezandleni zenu umphako wendlela niye nihlangabeze nithi kubo, siyizinceku zenu manenze manje isivumelwane nathi. Verse 12.
Lesi sinkwa somphako wethu sasithatha sisashisa ezindlini zethu ngosuku esaphuma ngalo ukuba siye kini, kepha manje bhekani sesomile sikhuntile.
Verse 13. Lezi zimvaba zewayini esazigcwalisa zazizintsha, bhekani sesikebhukile. Lezi zingubo zethu nezicathulo zethu sesigugile ngenxa yendlela ende kakhulu. Verse 14. Amadoda ayesethatha emphakweni wabo engabuzanga umlomo kaJehova. Verse 15.
UJoshua wabethembisa ukuthula, wenza sivumelana nabo ukuba baphile, izikhulu zenhlangano zafunga kubo.
Verse 16. Kwathi emva kwezinsuku ezintathu sebesenzile sivumelana nabo, bezwa ukuthi bangabakhelwane babo nokuthi bahlala phakathi kwabo. Verse 17. Abantwana ba-Israyeli basebesuka bafika emizini yabo ngosuku lwesithathu. Imizi yabo yayiyiGibhiyoni neKefiri neBeroti neKiriyati Jeharimi. Verse 18. Abantwana ba-Israyeli ababachithanga ukuba izikhulu zenhlangano zazifungile kubo uJehova uNkulunkulu wa-Israyeli, yonke inhlangano yakhonona ngezikhulu. Verse 19. Zonke izikhulu zasezithi kuyo yonke inhlangano, sifungile kubo uJehova uNkulunkulu wa-Israyeli, ngalokho asinakubathinta manje. Verse 20. Siyakwenza lokho kubo sibayeke baphile, funa sehlele lulaka ngenxa yesifungo sasifunga kubo. Verse 21. Izikhulu zasezithi kubo, mabayeke baphile, baba ngabagawuli bemisi nabakhi bamanzi kuyo yonke inhlangano njengalokho izikhulu zazibatshelile. Verse 22. UJoshua babiza wakhuluma kubo wathi, nisikhohliselani ngokuthi sikude kakhulu nalokhu nakhile phakathi kwethu na? Verse 23. Ngalokho sengiqalekisiwe, akunqamuka ukuvela kini izigqila, abagawuli bemizi nabakhi bamanzi kuyo indlu kaNkulunkulu wami. Verse 24. Bamphendula uJoshua bathi, kungokuba izinceku zakho zatshelwa nokutshelwa ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho wayala inceku yakho Mose ukuba aninike izwe lonke, achise bonke abakhile ezweni phambi kwenu, ngalokho sesaba kakhulu ngokuphila kwethu ngenxa yenu sakwenza lokho. Verse 25. Bheka manje sesisesandleni sakho, okuhle nokulungile emehlweni akho ukuba ukwenze kithi kwenze. Verse 26. Wayesathi njalo kubo, wabophula esandla sabantwana ba-Israyeli baze bangababulali. Verse 27. UJoshua wabenza lolo suku abagawuli bemithi nabakhi bamanzi kwenhlangano nakulo i-altari kaJehova kuze kube namuhla endaweni abakuyikhetha.